majani kusukari. Owo manyo wakira kusukari. Security eye na koye basukari. Koli nange katufune fly. Come close mami tutobera shy. Oli nange the handsome guy. Vacation okula mboza na bookings in Dubai. Kati dance to the top baby let's have fun.
Forever.